ziwele panta ngwazi ubuyela kuwe kanti unjani, unjani. Ifuna kuqhubeke noba wayophula inhliziyo, inhliziyo eyami, eyami. Inyembezi sami ziwele panta ngwazi ubuyela kuwe kanti unjani, unjani. Ifuna kuqhubeke noba wayophula inhliziyo, inhliziyo eyami.
Wapela, wapela, wapela konke. Andenzanga, andenzanga ngamaphonke. Wapela, wapela, wapela konke. Andenzanga, andenzanga ngamaphonke. Kutalo nikolele.
Nikolele.
Yazi sekonite.
Nikolele.
Kutalo
nikolele.
Nikolele. Yazi
Liyaphelelwa, liyaphelelwa.